wabibonye cyane ntabyobonye nubakwereka ku mafoto bimwe mu byatumye hari ahantu habi ntambara harimo aba bagore babiri uyu nguyu uyu wa mbere yitwa Anita
Among
uriya yitwa Kadag Rebecca umwe mu bamaze navuga ko bamaze igihe ni nawe wari uri kuwo mwanya wateje ibibazo
navuga ko ishyaka rishingwa yabirebaga kandi yarebayemo kuva kera kigeze arihemukira
urabyumva neza
abatewe abandi babakuye
ariko ikindi nanone reba imyaka afite urebe ubuzima bwe arimo uyu muntu yabaye minisitiri yabaye umudepite w'ahantu akomoka kuko kugira ngo hariya ube minisitiri ugomba kuba umudepite imyaka irenga 30 ari umudepite w'ahantu akomoka urumvikana icyakabiri uyu muntu yabaye vice perezida w'inteko ishinga amategeko aba na perezida w'inteko ishinga amategeko wenda avuga perezidante cyangwa perezida uko bishaka sibyo
turi kuvuga mu kinyarwanda
arangije aba vice ubungu vice